Ijuru muri iki gicamunsi nanone turagushimye tugushimye ubuntu n'urukundo utugiriye kugira ngo twige iki cyigisho cy'umuryango. Turi kumwe n'abafite imiryango, turi kumwe n'abana bateganya kuzashinga ingo zabo mu gihe kiri imbere. Ntabwo twebwe nk'ibitekerezo by'abantu dushobora gutanga inyigisho zishobora gusobanura iby'urukundo wakunze umuntu ukamuha umufasha we. Dushobora kuba turi kumwe n'abadafite abafasha babo, ariko nyagasani aho bavuye turagusaba ngo uhuzure kandi ubiyereke, bakubone mu bitekerezo byabo, mu byo bakora, mu byo bavuga, mu ngo zabo bakumenye, bakumve ko bagufite. Nuko ngwino ubane natwe iki cyigisho nyagasani, umwuka wawe wera abe ari we ugisasira akigishe mu izina ryacu, twebwe twitirirwe ibyo tuvuga, kuko ibyo tuvuga ntabwo byaba binatunganye, ariko amagambo aguturukamo aturuka mu ijambo ryawe aba ariyo atubera, aduhuza kandi akatwigisha, akatukura mu by'iyi si, akatwimura, akatujyana mu by'ubwami bwo mu ijuru, aho tuzabana n'abo tubana muri iyi si bazakwemera bose, mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare, murakoze. Iki cyigisho cyerekeranye n'urugo rwa Gikristo ni icyigisho navuga yuko ari cyo cyagombye kuba ishingiro ry'ibintu byose. Mutese impamvu yuko urugo rwa Gikristo ari rwo rukwiriye kuba ishingiro ni iki? Mu gitondo abo twari kumwe twize ukuntu Imana yaremye isi mu minsi itandatu, uwa karindwi iraruhuka. Ariko ku munsi wa gatandatu imaze kurema umugabo, yabonye yuko adashobora kubaho wenyine, iramusinziriza, imukuramo urubavu. Imaze gukuramo urubavu, iruremamo umufasha we. Ntiyashatse kumukura ku kirenge kugira ngo umugabo atazakandagirana umugore. Ntiyamukuye ku mutwe kugira ngo umugore atazashaka kuba ari we wakwisumbukuruza, noneho akarenga inshingano Imana yari ihaye umugabo, kuko yari yiyemeje kumugira umuyobozi cyangwa se umuyobozi w'urugo yari mwubakiye. Imaze kumwubakira, imushyira mu murima wa Edeni. Ibyo twabonye mu gihe twabonaga ibyigisho by'ukuntu Imana yagiye ibanza gutegura ibyagombaga kugirira umuntu akamaro. Imaze kubitunganya byose nibwo yamuremye, kuko icyo gihe yashoboraga guhumeka. Twabonye yuko guhumeka kwe cyangwa guhumeka kwacu, iyo duhumetse ibiti n'ibyatsi bifata umwuka twebwe tujugunye, ibiti bikaduha umwuka byo bijugunye, ariko ari wo dukeneye, kuko ari wo utuma ibihaha byacu bikora neza, maze amaraso agatembera agashobora kugera mu myanya yose y'umubiri, agatuma akagera mu bwonko, ibitekerezo byacu bigatekereza neza, noneho tukamenya guhitamo icy'ukuri tukagitandukanya n'ibinyoma, kuko ubwonko bwacu bugikora. Imana rero imaze kurema umuntu, imufaye umufasha, imushyira mu murima wa Edeni, iramubwira iti uyu murima uwufate neza. Muri uko kuwufata neza, nk'uko twize mu gitondo y'amategeko munani y'ubuzima, harimo ikintu cyitwa gukora. Burya abo muri Afurika ntabwo tumenya amahirwe yo kujya mu murima ukirirwa uhinga, wataha ukajya gukura ibijumba, ukikorera umutwaro uri kugenda uhumagira. Ariko kuhumagira umwuka niko uba uri kwinjira mu bihaha, ibihaha byawe byose bikawubona. Ntabwo ari benshi barwara umusonga muri Afurika. Ariko hano kubwo kwicara ntitubone uko dukora imyitozo, wataha nk'aha ukahava ugenda wicara imbere ya televiziyo ukareba ayo mafoto, ukareba ayo mafoto, aho bakakuzanira fanta, bakakuzanira ibinyobwa by'ubwoko bwose ukinywera, warangiza ukagenda ujojoma wongera ibikeke ku bindi bakavuga bati uyu muntu rwose yashimye Amerika yashubishwe naho ari kugenza ate ari kwica amagara ye ari gupfa buhoro buhoro atabizi imitsi ye iri kugenda ifungamana kubw'amavuta agenda arya ayo mavuta avuye burya niyo wagira ute ukavuga uti inkoko ndayikaranga pe nyikarange nyimaremo amavuta hashiramo hagati muri yo hasigaramo ayo mavuta warya akagenda akajya ajya kwiryamisha muri utwo dutsi nibuya kumva ukumva umuntu ngo umutima uramufashe bakavuga bati ni mu wujyane yagera kwa muganga bati ni ukubanza gukuramo agatsiko mu kuguru bagakora ibyo bita bypass ndi kubivuga ku batashoboye kwiga icyigisho cya mu gitondo kuko ibyo abenshi twari twamaze kubimenya ariko icyo nashakaga kubabwira nuko imana mu rukundo rwayo imana mu rukundo rwayo yaremye umuntu iramubwira iti kora ndetse Pawulo we mu nzandiko ze yavuze ati udakora ntakarye udakora ntakarye gukora burya n'amahirwe cyane kudakora ni ingorane ni uburwayi nk'ubundi ubwo rero imaze kumushyira muri Edeni ngo akorere iyo mirima umwanzi murabizi yahise yari yamanutse ava mu ijuru afite uburakari bwinshi nuko igitabo cy'inama z'Imana muri iyi minsi kitubwira yuko Satani amaze gucibwa mu ijuru Imana yabwiye Yesu iti reka dukomeze umugambi wacu wo kurema umuntu barema umuntu amaze kuremwa Satani ubwo yari yubikiye gusa avuga ati uko biri kose uyu muntu baremye nzamugusha mu cyaha kandi azaba abaye umugaragu wanjye by'iteka ariko ntabwo yari azi yuko Imana yashyizeho icyo nakwita alternative ni nkaho ari indi nzira yo kuducungura mwambaza muti mbese kuki ubundi Imana itishe Satani icyo kibazo mujya mukibaza hari ugifitera hari uwigeze kucyumva kiza mu mutwe we ya arashubije ati nubwo icyo kibazo kijya kinza mu mutwe ariko Imana ntiyashatse kumwica igihe cye kitaragera igihe cye kitaragera ni ukuvuga ngo nicyo cyatumye ibanza kumuha icyo gihe noneho yajya gushuka agashuka ababyeyi bacu akabagusha mu cyaha ariko abantu twavuga tuti kuki tamuhagaritse se mbere yuko agusha ba data mu cyaha cyangwa basogokuruza na basogokuruza ya ya urakoze ara kugira ngo abafata ibyo turi kuvuga babimenye ikisubizo uyu mubyeyi yatanze aravuga ati Imana yanze guhita imwica kuko yashatse kwerekana yuko natwe tugomba kwerekana uburyo dukunda Imana noneho tukayikunda ku buryo bwacu ngiye kubaha urugero rusa naho rworoheje iyo ugiye kurambagiza cyangwa se ugiye kurambagizwa ubundi abasore mu Rwanda nibo bagombaga kubanza kugenda bakabwira umukobwa bati mbese wakwemera kumbera umugore ko nabikoze sibyo kuri noneho wamara kumubaza akakubwira ati mpigihe mbitekerezeho kuko wowe ubumutunguye uba warabanje kumenya ibye mbere yuko we akumenya noneho ukamuhigiye iyo urukundo muri we ruhise rumwuzura akavuga ati uyu musore ni we wenyine na bona tukazabana muri ubu buzima bwo kuri iyi si, kandi tukazabana na hehe? Mu ijuru. Kuko ibyo kubana kuri iyi si ntacyo bimaze. Icya mbere na mbere ni ukumenya niba uwo muntu akunda Imana. Niba akunda Imana, azashobora gukunda abantu. Muri abo bantu azakunda na urimo. Ariko niba yikundira ibyo mu isi, ashobora kukwereka ko agukunda, ariko urwo rukundo ntabwo ruzarama. Iyo rero amaze kubona yuko noneho nawe anyuzwe n'urukundo wamweretse wowe mugabo, bigenda bite? Arakubwira ati ndemeye mukarushinga. Tumaze imyaka mikeya gusa, imyaka 30, tuzayuzuza mu kwezi kwa munani tubana. Twashyingiriwe mu Rwanda, ubwo tuzaba tumaze imyaka 30 muri uyu mwaka. Nashakaga kubabwira yuko icyo kintu cyerekeranye n'urukundo. Urukundo kugira ngo rubeho nuko nta ngufu zishyirwaho cyangwa zishyirwa ku muntu bamutsindira ngo byanze bikunze emera kurongore. Byanze bikunze rongora uyu. Ntabwo ibyo bibaho. N'Imana rero nayo nuko. Niyo mpamvu Imana bivuga ngo nabaremye ku ishusho yanjye. Kuko Imana irakunda, ishaka yuko natwe tuyikunda, atari uko ituziritse, ituzirikishije ingufu, ahubwo ikatubwira iti mwebwe kuko munkunda, bana banjye nimwinjire iwanjye muhabwe umugisha nabasezeraniye. Urugo rwa Gikristo rero nubwo rwagize igitotsi mu murima wa Edeni, ariko Imana yahise ivuga iti mu rubyaro rwawe hazavamo uzavuka kandi azakandagira iyi nzoka ayimene umutwe. Izagerageza kugukomeretsa agatsi, kumukomeretsa agatsinsino, ariko ni ugukomeretsa. Iyo umuntu akomeretsa abapfuye, mu yandi magambo, izamuha kunesha by'iteka. Uwo yabaye nde? Yesu. Ariko igihe Eva yabyaraga umwana we wa mbere Kaini, yamwise izina byagaragazaga yuko afite, abonye umucunguzi, niko navuga. Nyamara Kayini yabaye iki? Niwe mwicanyi wa mbere. Urumva rero ko ibigeragezo, ibidushuka n'ibindi bishobora kugenda byiyongera. Ariko Imana yaduhaye inshungu Yesu Kristo kugira ngo atwereke uko urwo rugo rwa Gikristo rugomba kumera. Rugomba kuzura urukundo. Rugomba kuzura ubuntu. Satani ntabwo anezezwa nuko tugira amahoro mu rugo. Ariko kandi reka rero mbabwire. Burya igihe udafite ingorane mu rugo, ukaba widamarariye, ujye wibaza kenshi, ushobora kuba waraguye mu mutego wa Satani, uri ku ruhande rwe. Naho iyo usenga cyane, imyambi y'umwanzi ayimarira hehe? Agomba kwirasa ku muntu usa naho ari kumurwanya. Si by'ukuri? Umurwanya rero ni wa wundi usenga buri munsi. Umurwanya ni wa wundi uvuga yuko akunda Imana, akamenya ko ni Imana yamuremye. Wa wundi widamarariye, ubona ufite amahoro, navuga yuko abari ku idembe. Na amahoro yo mu isi ni by'ukuri. Na igihe gito, ayo mahoro yo mu isi niyo yagiye agusha benshi benshi. Ntabwo nababwira uko isi yagiye ikurikirana mu kugomera Imana. Kuko iyo tuvuye kuri Adamu turaza tukagera ku gihe Adamu, biratuzana bikatugeza mu gihe cya Noa, igihe abantu ngo bari barigometse bikomeye imana iramanuka iraza irareba iravuga iti ubugome bwanyu ntabwo bushobora na rimwe gutuma nongera kubita abantu ngiye kubatsembaho mbamare ariko ngo imana ibone uwitwa Noa agira amahirwe yuko imana yamubonyemo yuko we n'urugo rwe bafite urukundo ruyikunda rurenze abari bariho bose ihita ivuga iti ni wowe narokora ariko ubaka inkuge abashaka ubigisha imyaka 120 yose ndayiguhaye abazemera kuza mukajyana mu nkuge bazakizwa mu ijuru ntambura yari yarigeze kwa ngo baje kumanuka baraza bahageze basanga inkuge yaruzwe n'abamufashije kuyubaka barayujuje ariko umunsi wo kwinjira mu nkuge bose baranywaga bararyaga bidamarariye nta n'umwe wigeze amenya yuko Nowa yinjiye mu nkuge ngo bigenda bite ntibabimenya umwuzure imvura iragwa ibatwara bose urugo rwa Gikristo ni urugo rusenga ni urugo rumenya Imana ni urugo rugomba kumenya yuko mudashobora kubyuka ngo mugende mwirukanka hatabayeho isengesho ryo kushimira Imana yuko yabahaye umwuka w'ubumenyi mbese mwarimu zi yuko hari abajya ku buriri bwacya mu gitondo ntibongere gukanguka ngiye kubabwira igitekerezo cyambayeho vubaho nari mvuye ino nanone njya gusura abantu muri Oklahoma nuko turataha ngeze iwacu muri Georgia njya ku kazi nk'uko bisanzwe mpumeka ndataha iminsi ibiri nyirangije ngeze mu rugo kuri uwo munsi wa kabiri turasenga nari mfite n'abashyitsi mushiki wanjye yari yaje kunsura turaririmba turasenga amaze gusengesha nuko ndababwira nti muramuke mpurote Imana nageze ku buriri ntabwo nigeze menya uko byagenze naje kwibona ndi mu bitaro mugenzi wanjye niwe wambwiye uko byagenze kuko ngo yagiye kumva yumva ntaka aza yirukanka angezeho asanga bisa naho ndi gupfa bandambika hasi bahita bankorera ibyo bita CPR CPR murayizi iyo umuntu ibimeze nk'umutima we bihagaze icyo bakora ni ukumupompa hano mu gatuza batsindagira cyane kugira ngo niba amaraso yaba ahagaze ahite yishibura noneho babone uko bamugeza kwa muganga nibyo ya no kuvuga ngo bagusubizemo umwuka utaza guhagarara kuko iyo ubwonko bubuze amaraso iminoti ne gusa buba burazimira niko navuga bati yagiye muzabyige kuko ya no sorry mumbabarire nashakaga rero kubereka yuko kujya ku buriri bwanjye bwacya mu gitondo nako nyuma y'amasaha abiri nkibona ndi mu bitaro ubwo se igihe ngize amahirwe nkaryama bugacya icyo nkwiriye gukora ni iki gushima Imana ariko ikindi kuryama rero udasenze uti nana niwe ugahita wikubita hasi ni ngorane ese usinziye ugasinzirira ko utabanje gusaba Imana ngo igukureho ibiremereye bishobora kuba byakugwiririye wenda ugatuka umuntu cyangwa se ugatongana nawe, icyo gihe usinziranye umujinya, usinziranye ubwiko, usinziranye ukubita agatoki ku kandi agenge. Uratekereza yuko Yesu naza yashobora kukwinjiza mu bwami bwo mu ijuru? Ntibishoboka. Reba rero noneho uri gutongana nabo mu rugo. Pawulo yaravuze ati niba bishoboka ntimuzigire mwiriza umunsi muta mufite uburakari mwatangiranye mu gitondo. Izuba ntirikarenge ugifite uburakari wageze mu munsi. Ibyo murabyumva? Reka rero ku cyerekeranye no kuvuga iby'urugo rwa Gikristo, urugero twafashe ni urugero rwa Aburahamu. Yego. Ari umuntu mutabana ukamurakaza akarakara. Ikibazo cyari kubaza ngo umuntu mutabana aramutse umurakaje wagira uti? Igisubizo ni ukumusanga, niko mushiki wacu hariya kandi umubyeyi wacu ashubije, ni ukumusanga ukamusaba imbabazi, ashobora kuziguha cyangwa ntaziguhe. Ariko ku ruhande rwawe, nk'uko Yesu yatubwiye ngo niba ugiye gutura ituro ryawe wagera mu nzira cyangwa mu rusengero ukibuka yuko hari umuntu wakurakaje, ntabwo ari uwo warakaje noneho, uwakurakaje, ngo ituro ryawe urisige kuri alitari, ni ukuvuga kuri siga hano, ugasubirayo ukagenda ukamushaka mukavugana ukamusaba imbabazi, warangiza ukagaruka ugatura ituro ryawe. Icyo gihe ituro ryawe Imana izaryakira neza. Urumva rero ko bihuye n'ibyo umubyeyi atubwiye, kandi Bibiliya nayo ikaba ibishyigikiye. Ntabwo batandukanye cyane kuko bose ni abana b'Imana. Uwo mudasenga rwose. Ari igihe bamuhemukiye icyo gihe ibyo bintu bizatuma amenya Kristo atarazi. Nirwo rwarwo rwa Gikristo. Afete shiki banje nawe mwene data turi kumwe. Icyo nshaka kubabwira urugo rwa Gikristo nuko Yesu Kristo agomba kugaragara muri twe. Nubwo waba uremerewe n'ibikuvuna biteye ubwoba, ukwiriye kumuha igihe cyo kugira ngo umwereke yuko birenze ibyo we yakwibwira, ko iyo nzika yibwira ko waba umufitiye wayisizaho. Kuki? Kuko Kristo wakubabariye akemera kuva mu ijuru ari umwami w'abami agasiga abamarayika mu ijuru, uwo ni we ushaka kumwereka. Niyo mpamvu rero ugomba kumwereka icyo kintu. Ntabwo birumvikana yuko aravuga ati iyo byaguturutseho akaba ari wowe yarakariye, icyo ubukwiriye gukora ni ukumusanga. Iyo umusanze icyo gihe bituma ati twese turacumura cyangwa turakosa, ariko iyo wibutse kwicisha bugufi, nguko kwicisha bugufi Yesu ashaka. none se Yesu ntiyemeye koza ibirenge bya Yuda kandi azi yuko agiye kumwicisha. Oya, baza rwose kuko iki ni ikiganiro. Ari umuntu utavuga ururimi rumwe, icyo wakora ni uko washaka ugusobanurira. Wowe ukavuga ikinyarwanda, akamubwira mu cyongereza icyo utekereza. Umubyeyi arabajije ati, none se uwo muntu mutavuga rumwe wamurakaza ute? Ni iby'ukuri ushobora kumurakaza. Burya baravuga ngo izirisha hamwe ntizibura gukomana amahembe. Ushobora kuntambukaho ukankandagiraho utabishakaga, jyewe nkumva ndarakaye, nkumva nanagukubita, ariko wowe niyo wavuga uti mumbabarire, nkaba ntabyumva. Noneho kuko rwa rurimi urumva yuko ruba rubaye urutubuza guhura. Reka rero tuvugane ibyerekeranye na Aburahamu. Aburahamu icyatumye atorwa akaba yitwa sekuru w'amahanga ni iki? Icyatumye yitwa sekuru w'amahanga ni uko ngo Imana yamubonye imubona yuko ashobora gutuma abari mu rugo rwe bose bashobora kuyoborwa mu kumvira Imana. Reka dusome mu Abaroma igice cya kane umurongo wa 17 na 18. Abaroma igice cya kane umurongo wa 17. Havuga ngo, nk'uko byanditswe ngo, nkugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye niyo Mana izura abapfuye ikita ibitariho nkaho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Muri kumva, Imana yamutoranije ngo abe sekuru w'amahanga. Muzi yuko Aburahamu ni umuyahudi, ariko nawe uzi ko uri umukobwa wa Aburahamu. Kuko twese duhabwa umugisha cyangwa duhabwa twakira igitambo cya Yesu Kristo kuko twizera ibyo Aburahamu nawe yizeraga. Urumva? Uri umukobwa wa Aburahamu, mba umuhungu wa Aburahamu kuko twagize kwizera. Kwizera, uyu munsi aba twigaye mu gitondo murabyibuka yuko twabazaga ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka nzaba ngifite kwizera. Kwizera kuzaba kukiri ku isi. Uku kwizera niko kwatumye Aburahamu yari ari mu gihugu, ni nk'uko wafata umuntu uri muri Amerika. Amerika nicyo gihugu kitiza ku isi, sibyo kure? Ndetse abenshi iyo tukigezemo turavuga ngo twabonye ibisubizo. Mu ijuru rya kabiri, mu yandi magambo ashigaje ijuru rya gatatu. Niba akibuka yuko ari mu ijuru rya kabiri akaba agana mu rya gatatu, Imana ihimbazwe. Ariko hari igihe agera muri ibyo rya kabiri akavuga ati, jyewe ibyanjye byose birarangiye, aha ngaha niho nzapfira ntazigirirwa. Aburahamu rero nawe mu gihugu yari atuyemo cya Uri y'Abakaridaya, cyari igihugu gikomeye ku isi muri icyo gihe. Ariko ngo kuko igihe yavukaga, iyo urebye amateka yo kuvuka kwe, usanga yaravutse igihe Nowa yapfaga. Nowa rero yaramaze imyaka hafi 400 avutse, yaratumye abantu 8, we n'umugore we n'abahungu 3 n'abakobwa 3 abakazana. Mbega kwibera umukazana mu rugo nk'urwo ntibyakunezeza nkawe mukobwa ukiri mutoya? Kuko abo bakobwa bakijijwe no kuba barashatse kwa Nowa, bituma urwo rugo rwabo rubimura rubakura mu kuvengwaho n'amazi, ahubwo rubacikanya bambuka uwo mwuzuri. Abo bantu 8 byatumye rero ngo Aburahamu igihe yavukaga bavuga ibyo bitekerezo by'uwo musaza, aravuga ati ariko nanjye nkwiriye rwose gukunda iyo Mana, nkwiriye gukunda iyo Mana. Imana iramureba mu bari muri mu Bakarudaya bose, niwe yabonye asigaye avuga ati iyo Mana yaremye ijuru n'isi, iyo Mana yagushije umwuzure ariko igakiza Nowa, Mana nakubona nte, nakumenya nte? N'ubungubu ngo yiteguye gukiza abantu bose barizwa bababazwa n'ibibi bibera kuri iyi si. Mwari mubizi? Abababazwa n'ibibi bibera kuri iyi si, abo ngabo nibo baniha buri munsi mu masengesho yabo, bakavuga bati Mana iki kiraba ariko ni Satani ugitera, uzatabara ute, uzatabara ryari? Abo ngabo nibo Imana ishaka. Iyo ufite kwizera yuko Kristo yoherejwe ku bwawe, ukamenya icyo gihe ufite kwizera nk'uko Aburahamu. Ariko nimumbwire noneho umuntu wageze mu bisubizo hano, kumubwira ngo haguruka nkujyane mu gihugu nzakwereka, noneho akabona arashorewe ajyanywe muri Afurika, yahagera agasanga nta muhanda uhari, muratekereza ko yahaguma? Uzi ko Aburahamu yagiye akajya aba mu ihema? Kuki ntabwo igihe cyari gito ntabwo twashoboraga kuvuga agaciro k'ihema. Ihema rirakwigisha, ihema rirakugorora, ihema rigorora umutima wawe, ibintu byose rwose ugasanga birahindutse. Birahindutse ukamenya ko Imana ariyo yonyine ibaho, aho kugira ngo wiringire yuko ushobora kubeshwaho n'imbaraga zawe n'ibyo wari waragezeho, inka ziri hariya, intama, cyangwa se imitiba, iniha, ibyo byose ugasanga bibaye zero. Ariko ikakugaburira, ikagaburira umwana wawe, ikagaburira umuryango wawe, ukavuga uti Mana. Noneho Yesu yavuga ati ntimukiganyire, ukabyumva? Ushobora kubyumva uri mu bisubizo? Ntibishoboka. Ibisubizo biduhuma amaso. Aburahamu yabaye mu ihema nk'uko twabaye mu ihema, nk'uko mwabaye mu ihema, mukaba muzi agaciro ko kuba mu ihema, ariko ko katumye murushaho kwegera Imana. Kutamenya Imana uvuye hariya hantu no gupfusha kabiri. Aburahamu, umurongo wa 11 ntabwo nawusomye wo muri iki gice, uravuga ngo bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kugira ngo abe sekuruza w'abizera bose nubwo baba batakebwe. Wiki? Murabyumvise? Yabaye yarakebwe kugira ngo ari abatarakebwe, kuko yabaye nawe yabayeho atarakebwa, n'abazabaho bakebwe, ni ukuvuga gusiramura, abo bose bazashobore kwitwa bene Aburahamu. Bose nubwo baba batakebwe ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka. ubutubarwaho gukiranuka bidatewe nuko twakebwe ngo kuko turi abisirayeli, ahubwo bitewe no kugira kwizera nk'uko yizeye kuva mu gihugu cyakize akajya mu gihugu gikenye akajya kuba mu ihema, ariko akabamo kugeza igihe ibigeragezo yahawe nabyo murabyibuka. Kwibe kuvuga ati yewe yagiye agwa mu cyaha nk'uko natwe twese tujyamo, ariko nibyo twavugaga igihe uguye mu cyaha ikibi ni ukukigumamo, ariko iyo uvuze uti reka ngihagurukemo ukakivamo, Kristo ahabwa icyubahiro mu mutima wawe. Kristo noneho ubumweretse uwo muvandimwe w'umuturanyi cyangwa se uwo mubana mu rugo yuko wamugiriye imbabazi zirenze izo yatekerezaga ko yabona. Aho yagiye hose rero yaragendaga akubaka igicaniro, aho yanyuze hose yarahageraga akubaka igicaniro agakitamba igitambo akavuga ati Mana ngushimiye ko ungejeje aho. Ibyo mushobora kubibona mu itangiriro 12 umurongo wa 7-8, mushobora kubibona mu itangiriro 13 umurongo wa 4 kugeza 18 hari byinshi twakwigira kuri Aburahamu, hari byinshi twamwigiraho. Muribuka igihe Loti yaterwaga n'abaturanyi be bashaka kumwica, Aburahamu yaramutabaye ngo iwe mu rugo hari abasore barenze 318. Nimumbwire urugo rurimo abantu 318 b'abasore ubwo ruba runganiye? Uramutse ubaze abantu bose bari bari muri urwo rugo, nge ntekereza ko bashobora kuba bari bageze nko ku gihumbi, kuko abababyaye abana bakurikiye abo basore abari imbere abuzukuru abo bose Aburahamu yarabafataga akabigisha kumenya Imana ya mana yamukuye muri uri y'abakarudaya kandi ari mu ihema. Yarangiza akimuka akajya ahandi akavuga, mbese mwarimu si yuko iyi Imana igukuye mu ihema ikakugeza mu nzu, iyo nzu abari ari urusengero rw'Imana, mbese Imana tuyihamo icyubahiro kikwiriye mukuri cyangwa turabirangarana tukavuga tuti twarashyikiriye? Ahubwo ugasanga icyo twimirije imbere ari ukunywa inzoga, ari ukunywa ibyo tubonye byose cyangwa kurya neza. Rero wakubitana na McDonald's ukavuga uti ntabwo nzongera gukoza mu kanwa n'ibishyimbo cyangwa ibijumba, ariko utazi yuko McDonald's burya ibizingiyemo urugimbu rugenda rukajya kuboha imitsi y'umutima. Mbese ufite ndumva ahari nkwiriye guhagararira ahangaha, nkaba na bibaye hafi 9:20. Ku cyerekeranye no kumenya ukurugo rwa Gikristo, mbivuze mpereye kuri uru rugero rwa Adamu nza ku rugero rwa Noa ngeze ku rugero rwa Aburahamu, ariko reka mbibutse ko Aburahamu kwizera kwe nubwo yagwaguje, kwizera kwe niko kwatumye abasekuru b'amahanga. Nimurebe kubwirwa ngo niyice umwana we. Ijambo ry'Imana rivuga yuko yemeye kujya kumwica kuko ngo yari azi ko azamuzura. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kugeza mu gihe cye ntawari urazuka. Umuntu wazutse mbere ni Mose, niwe tubwirwa muri Yuda yuko yazutse, ariko nawe murumva ko yazutse nyuma yuko Aburahamu abaho. Nyamara kubwo kwizera yaravuze ati Imana yamumpaye izamuzura. Mbese kwizera kwacu ntidukwiriye kwegereza uko kwabo bakurambere kugira ngo natwe tumenye ko Yesu byakuye mu ijuru akaza gupfa ari yapfira ari wowe apfira yiteguye n'ubundi kuguha ubugingo buhoraho. Nimureke tumusabe atubashishe gufasha ingo zacu. Ingo zacu tuzirebe nkaho ari rwo rusengero tugomba guheraho twigisha. Ndasaba yuko twafata iminota mike yo kujya hanze tugatembera hanze, kuko nibwo turabona umwuka wo gutuma ibitekerezo byacu bifunguka. Twagaruka mugenzi wanjye afite umugabane wa kabiri w'ibyerekeranye nuko urugo rugomba kumera akabivuga, ariko ndashaka ko twabona icyo nakwita break, akaruhuko, tukajya gufata umwuka hanze, kuko uwo mwuka ari uwacu. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane kumenya agaciro k'urugo rwa Gikristo, kumenya yuko Kristo yazanywe no kutwereka ingeso nziza, cyane cyane urukundo rwo gukunda abo tubana mu rugo, urukundo rwo gukunda abaturanyi, urukundo rwo gukunda Imana nyamana, kandi tukayihesha icyubahiro mu byo dukora byose. Tugushimiye amaraso washeshe ku musaraba ku bwacu, nuko ngwino ubane natwe ubwo tuyikomeza ibi byigisho byo kukumenya no kugusobanukirwa. Turakwinginze Nyagasani ngo abe ari wowe ukomeza kutubera umwigisha, mu izina rya Yesu, amen. Then we are stopping a little bit, we are going out and walk around and come back for the second session for